Exclusive from ZambianMelodies.com.
Kasongo ye ye, mobali nangai, kasongo ngana weo, songa libala e,
libala nandako kasongo, batuna kengai,
natazali
wapi e, naloba nini e.
Kasongo ye ye, mobali nangai, kasongo ngana.